waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Difaacidda xadbadeedka austreeliya ayaa mar kale noqotay mowduuc doorasho oo aada looga doodayo, iyadoo ra-iisul wasaare malcolm turnbull lagu qasbay inuu difaaco wasiirkiisa socdaalka sida uu ku tilmaamay qaxootiga austreeliya ay soo qaadato.
Peter Dutton is an outstanding immigration minister. For more than 600 days there has not been one successful people smuggler operation.
Peter Dutton waa wasiir socdaal oo aada u fiican. In ka badan 600 maalmood wax doonyo tahriibayaal ah oo sharci darro ma soo gelin Australia. Shaqo fiican ayuu qabtay intuu ahaa wasiirka socdaalka. Haddaan hadalka iraahdo, barnaamijyadeenna socdaalkana waa kuwo deeqsinimo ku dhisan. Waxaan ka mid nahay dalalka adduunka ugu deeqsisan ee qaxootiga soo qaata kadibna dejiya. Sida Peter Dutton sheegayna, qaar badan oo ka mid a waxay ka yimaadaan dalal dagaalo ay hareeyeen oo adduunka oo dhana, intooda badanna kuma hadlaan af Ingiriiska. Qaar badan oo ka mid a afkooda xataa waxna kuma qoraan, waxna ma akhriyaan. Qaar badan oo ka mid a dugsi sare ma dhammayn, mana aha qalad iyagu ay leeyihiin. Wuxuu ahaa hadal ka duwankii uu isticmaalay Peter Dutton oo isagu la hadlayay Sky News. Mr Dutton ayaa sheegay in hindisaha ay soo jeediyeen xisbiga Greenka oo ah in la afarlaabo qaxootiga Australia soo qaadato sanad walba lana gaarsiiyo 50,000, inay arintaasu tahay qayru mas-uulnimo.
They won't be numerate or literate in their own language, let alone English, and these people would be taking Australian jobs, there's no question about that, and for many of them that would be unemployed.
Dad wax ku qora ama akhriya afkooda xataa ma aha iskabada af Ingiriisi. Qaxootigaas shaqooyinka Australia ayay ka qaadanayaan, taasi su'aal kama taagna. Qaar badan oo ka mid a shaqola'aan ayay noqonayaan, waxayna waqti badan ku jirayaan safafka shaqola'aanta, marka lacag badan ayaa nooga baxaysa. Hadda Australia waxay sanad walba soo qaadataa ku dhowaad 14,000 oo qaxootiya, iyadoo isbahaysigu ay ballan qaadayaan inay kordhinayaan oo ay gaarsiinayaan 18,750 sanadka 2019. Laybarka ayaa iyagu ballan qaadaya inay labanlaabayaan oo gaarsiinayaan 27,000. Golaha qaxootiga qaranka ee Australia ayaa sheegay in hadalka wasiirku ahaa mid gaf ah. Madaxa hay-addan Paul Power ayaa sheegay in hadalkiisu qalad ahaa, macno weynna uusanba samaynayn.
Well, I think it's pretty distressing to have the minister responsible for managing Australia's refugee program attacking refugees. But also his attack is quite incoherent. He's simultaneously accusing refugees of being illiterate and innumerate and therefore unemployed.
Waa wax laga xumaado in wasiirkii mas-uulka ka ahaa inuu maareeyo barnaamijka qaxootiga Australia uu isagii hadda weeraraya qaxootiga laftigiisa. Laakiin taas ka sokow, weerarkiisu xataa ma aha mid macno leh. Wuxuu isku mar leeyahay qaxootigu waa dad aan waxba aqoon, sidaa daraaddeedna aan shaqo heli karin, halka dhinaca kalena uu ku leeyahay waxay qaadanayaan shaqooyinka Australia. Marka nin ka fakarayba ma aha waxa doodiisu tahay. Afhayeenada arrimaha qaxootiga u qaabilsan xisbiga Greenka, Sarah Hanson Young, ayaa sheegtay in Mr Dutton looga baahan yahay inuu raalligelin siiyo qaxootiga. Waxay Sky News u sheegtay in qarashka ku baxa dibadujinta qaxootiga ay ka yartahay tan ku baxaysa xeryaha dibadda sida kuwa Nauru iyo Papua New Guinea.
All of those costs are counted in the budget office's crunching of the numbers. But let's just be really upfront here. Peter Dutton is telling the Australian.
Dhammaan qarashyadaas waxbarasho, kuwa guryo iyo kuwa afka lagu bara qaxootiga waxaa lagu xisaabiyaa xafiiska miisaaniyadda ee baarlamaanka. Balse haddaan si cad ula hadlo wasiirka, Peter Dutton wuxuu u sheegay dadka iyadoo dhexda looga jira olola doorasho, ha u codaynina Greenka, sababtoo ah ayuu yidhi dadka ayay caawinayaan, una codeeya liberaalka sababtoo ah waxay joojinayaan qaxootiga, mana rabno dad aan waxba qorin inay soo galaan dalkeenna. Taasi waa ajnabi nacayb iyo cabsigelin shacabka la cabsigelinayo. Ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa maalinta inteeda badan iska caabinaya codsiyo lagu leeyahay waa inaad wasiirka canaanato. Inkastoo uusan taageerin hadalka Mr Dutton, haddana ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu arrin muhiima soo qaaday oo ah qarashka ku baxa barnaamijyada dibudujinta qaxootiga.
Now what the Labour Party is proposing to do, as you know, is to double the refugee intake. That is presumably some gesture to the Greens, who of course want to quadruple.
Waxa ay Labour ku soo jeedinayaan inay samayn doonaan, sidaad ogtihiin, waa inay labanlaabaan qaxootiga la soo qaado. Taas dabcan waxay ugu baaqayaan Greenka oo iyagu raba in la afarlaabo. Laakiin maysan xisaabin waxa qarash ee ku baxaya, waxayna gaaraysaa balaayiin dollar. kamayna xataa fakarin inaan awood u leenahay adeegyada dib u dejin si loo xaqiijiyo in qaxootiga la dejiyo halkan. Hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa sheegay in hadalka Mr. Dutton ay dib u soo noolaynayso hadallada xanafta lahaa ee ay isticmaali jireen siyaasiyiintii sida Pauline Hanson sagaashameeyadii.
Mr. Dutton's comments are comments that Pauline Hanson would have been proud to make. Mr. Turnbull needs to come out.
Hadalka Mr. Dutton waa mid ay Ms. Hanson aad ugu farxi lahayd. Haddii taasi tahay waxa ugu fiican ee liberaalku sameyn karaan, runtii ma aha wax meel fog jira. Mr. Turnbull waxa looga baahan yahay inuu garowsado dhaawaca uu Mr. Dutton geystay. Mr. Dutton ma caayin oo keliya qaxootiga markuu hadalka yiri ee wuxuu caayay malaayiin soo galooti ah oo dalkan dhismihiisa qayb lixaad la ka qaatay. Qaxootiga sida Victor Chan oo ahaa dhaqtar caana, sida Richard Brad iyo Frank Lowy oo labaduba rag lacag leh dalka se yimid iyagoo qaxooti ah. Bishii lasoo dhaafayna saraakiil ka socota wasaaradda socdaalka iyo difaaca xadka ayaa shaaciyay qarashka Australia uga baxa xeryaha qaxootiga, iyagoo hadalkaasi ka jeediyey dhegeysii sanadka ka dhacay. 167 qof oo lagu hayo xerada Christmas Island oo keliya ayaa waxaa dowladda uga baxaba la yiri $1,408 qofkiiba maalin kasta, taasoo guud ahaantoodiiba maalintii ay ku baxayso $243,000.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.